twavuga ko ari nishema ku gihugu nk'u Rwanda, ko twavuga ko agihagarariye igihugu, atwaye ibendera ry'igihugu, none ikaba n'ishema no kuba ari n'abategarugori b'Abanyarwanda ndetse no ku mupira w'u Rwanda, kuko u Rwanda noneho ruzaba ruhagarariwe ruhagarariwe noneho mu gikombe cya Afurika, kubera haba habateye amakipe akaba ariho n'abasifuzi b'u Rwanda ruzaba ruhagarariwe n'umusifuzi.
Ubundi byari bimenyerewe ko mu Rwanda niba hari abagore bakora kano kazi ko gusifura, basifuraga ari abasifuzi bo ku ruhande, noneho uyu nguyu we azasifura mu kibuga hagati. Ibyo nabyo ngira ngo n'intera imaze guterwa emere.
Yego, nawe tuvuge ko ari intera, kandi tuvuga ko ubonako mu bikombe byashize mu myaka yashize u Rwanda rwabaga ruhagarariwe haba n'abasifuzi bo ku bo hagati. Tumenyereye Hakizimana Louis yasifuye igikombe cya Afurika, yaba cyane asifura n'iyi AFCON. Twavuga nka Bayishimwe Claude nabo basifuye batumiye muri za CHAN, noneho bibaye kuri Salma Mukansanga, bikongera no ku gihugu cyacu cyimakazi ihame ry'uburinganire gihereza agaciro umwari n'umutegarugori. Numva ko ari numva ari sitse ni palmarese.
Ubundi amateka ya Salma Mukansanga tubwira nayo yazamutse gute, ni gute yageze kuri uru rwego?
Yatangiriye mu Rwanda dutangije proje y'abasifuzi b'abadamu, kugeza igihugu cyacu gishyizeho abasifuzi mpuzamahanga b'abadamu, agenda atera imbere mu mikino yagiye asifura ku rwego rwa Afurika, kugeza atoranije no gusifura mu mikino ya African Games yabereye muri Congo Brazzaville, agenda azamuka atumirwa mu mikino ya Afurika, kugeza abaye n'umukandida wo mu gikombe cy'isi cyabereye mu Bufaransa, noneho akaba no mu bakandida bazasifura igikombe cy'isi kizabera muri Australia na Nouvelle-Zélande muri 2023, akaba ari n'umwe wakandida bahabwa amahirwe yo kuzagisifura bimukundiye, kandi tunafite icyizere azaba ari kuwa kabiri atuye gusifura igikombe cy'isi cy'abadamu.
Nk'ishyirahamwe ry'abasifuzi mu Rwanda, birumvikana ko muhabwa amahugurwa kugira ngo mugere ku rwego muba muriho, ariko noneho mwebwe hagati yanyu ni iki mwamufashije cyangwa se ni gute mwamuteguye kugira ngo abashe kugera ku rwego uyu munsi ariho?
Icya mbere cyagize ni uko uko yagenda agatera imbere, hari ibyo yaba kafu na fifa yadusaba kumukorera, harimo kumushakira imikino yisumbuye y'abagabo. Ubona nakubwiye ni uko asifura mu cyiciro cya mbere cya shampiyona y'abagabo mu Rwanda, ibyo akaba ibyo byagiye bimufasha kuzamura urwego rw'imisifurire. Ibyo byaby'ingenzi byiyongera ku mahugurwa yari afite, ariko icyo navuga ko ni iriya mikino yabashije guhabwa yo gusifura muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda.
Ubu mu Rwanda hari abasifuzi bangahe bari ku rwego rwo kuba basifura imikino yo ku rwego nk'uru rwa AFCON?
Biterwa n'uko basifuzi kafu igenda ikora amajonjora ihitamo abasifuzi, kuko ubu nimba igikombe gikurikira kiri umwaka makumyabiri na gatatu, ubwo bazongera bakore screening batangire bashakije abasifuzi bazasifura kiriya gikombe kizabera muri Cote d'Ivoire. Igikombe kizagenda amajonjora, ubwo rero ni ugutangira gutegura abasifuzi bacu mpuzamahanga kugira ngo kiriya gihe amajonjora uko azagenda yigera azabashe kugirirwa icyizere, nk'uko ubona Salma kigira ko abasifura amarushanwa nk'ariya barabashije mpuzamahanga ba FIFA.
Kuba u Rwanda rutarabashije kubona tike yo kujya muri iyi mikino byakiriwe gute mu Rwanda?
Iyo atabaye kwikarishya ni ibintu nta muntu wabyakira neza, ariko ni ibintu navuga ngo byadutera ishyari ryiza ryo kuvuga ngo reka turwane ishyaka ryo gutegura amajonjora y'ubutaha aharanira kuzajya mu gikombe gitaha kizabera muri Cote d'Ivoire muri 2023, noneho tuzarushiriza tubashe tubona karifikasiyo.
Emery Kamanzi uyobora ishami ry'imisifurire muri Ferwafa, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze, Imana ibahe umugisha.